ngathi ngo-December. Ifisa ngathi sheshu geze, sibangene silahlu mlenze. Sekumele nisheshe nenze. Sibajikile, nani sinimile. Uzani nisiphathele, umani sinithumile. Jumani sikushubile, jumani sikushubile. Sheshe ngenze, sibajikile.